Exclusive from MalawiTalents.com.
Trick a bits.
Sina yangani mwone kedo yako. Kapena mbili yako. Kuma jikondi jamtima wako.
MalawiTalents.com.